yasuza obubi amakeera g'omuzuulira sireredde omukwano gwammwe gunsumbuwa kubanga mundi ku mutima ate kaliki mbagedde kuba emmeeme gyesolokeera nga misa teri ssanyu lisinga lyayagala amwagala tugwadula okuba nze munnemya n'okwebaka kiringa okuzannya n'omuwala akwagala yeetegana engwala olw'obutakusumbuwa mukkirize nti mwagala ssenga w'abaagala so nga okwemanya kumungu yakunsaasira bozza ate abafaanana nga bano mbeetamwa bowuubira jjambo okweyo n'olugendo babakuludde olinawoza va mutubuuze kyokka ensi eno bw'ogaana n'akuyita okweraga mbaamu ne gyendaga n'ebyeŋŋenderera kale bwe nkuwuubira jjambo gidde mutonyiigira manyi okuyomba eyo nayo ndwadde mbi naye nga ddagala ate bw'opima ebimu by'oyombera ekyo nkimaze kankole ekyandeeta nabumba wadde eddagala erivumula abaamaalo sam mathias bwe nsengeza ensonga ze wantuma ku kyatusomesa lwera ze zino ze nnambise kitwale ndi mutwe naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta oba kkolanga naawe gy'olina nga nzeera kati ate lwera egyenvuddewo paka owookola naye nga ebyatusomesa lwera weebiri naveeri nemba wano najja lwakkolanga b'olaba abamu basomoka lwera lwa bufumbo yave bulemezi paka ebusujju gye yafumbirwa ne lwera bwento bwe nkoze okumusaasaanya buli omu njagala mukwateko eyatambula muneebuuza nti nkikoze ntyubbi kyusakyusa lwera ne mmusa awantu watatonderwangako buli omu gyali gy'alaba omusana ogw'enkya n'ogw'ettunta ogwakaguba bulukkira omuwendule laba nze njagala naali ewalala jjukira engeri gye yabonaabona mu paka kalimu kakola lwera gwetegeezesa okubonaabonako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguze lwera bwe mukyusa n'ataba oli n'ebeŋŋongo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusuusa lwera lweki nze najja kola kuno si mukyalo mwezaaliwa ekyatusomesa lwera kwe kunoonya waleti lizigi kinoonya bw'otuula ogijja luddawa nzijugira bwe nasomoka lwera mu kujja kulole amatooke wagulumbire wabula atandaba omanyi mujjuzi badiro eyeekaalwanga ye yasooka okundeeta ku kibuga omwami oyo yandeeta njolesa ekitoneera sirulaaka n'atutwala ne ku tivi kwe yasangibwakola nayina ekidongo kye nneekolera ekyo kye nnalengezanga okuva mu buto paka mmwe kundaba olwo nankunguza paka ku rediyo era nimbalula endongo ku mpewo nnengeze ku rediyo twakyazibwa farida likulumba ye yatuyamba otutwala ku mpewo nnende nkyekole olwamala ebyo nanzizaayo mu kyalo engeri gye nnali nsoma ne tuddayo kibuga saasula ku kyalo ne nvimbanga omukulu gwe baalabyeko ku tivi ne bampulizaako kkone ku rediyo enongo saagirekanga wagogenda okusoma nze neewuunya kitonne mbuto kyanfuŋŋana emyaka waayita ebiri obwongo buno ne buyiiyanga nnyimba okusoma olwo ne bunjeemera era natandikirawo okufuna endowooza erowooza nti nsaana nve mu kyalo eno nneekonya engeri gye nnasomoka lwera yakatuubagiro naye ng'ate ekyansomosa lwera gwe mulimu gw'enkola siyinza kwegayazaamu yadde okuguzannyiramu obwansomosa lwera nga ntuuyanye yenvudde bwe mmulowoozaamu ne mmujjukira olwo mba nsaana nteeka ekitiibwa w'enkola eyo lwera gwetegeezesa okubonaabonaako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mmukyusa n'ataba oli n'ebeŋŋongo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusuusa lwera gweki nze najja kola kuno si mukyalo mwezaaliwa ekyatusomesa lwera kwe kunoonya waleti lizigi kinoonya bw'otuula ogijja luddawa buli omu neerwera wesibwa muzannyo waliwo olinga yatambuza bigere okumubuuka nga bambi yajja lwampinayo ekisa kya katonda kyekimugendeddeko okuyiyayiya n'aluba abaasomoka lwera w'ennyonyi ng'ali bulaaya ku kyeya noonya nsimbi naye abayizi ekyabasomesa lwera mukimanye timunoonyayo fyuca eyo si fujjo nakweraga abalunnyanja mu bizinga wa bugombe bo lwera waabwe baagobera ku mazzi nabo balimbizi nga basebo ne banyabeyo banonya mpiyo bozanyisa lwera ndo tabukika wave wamme kuno tewajja lwa kuzanya buzanyi wabula ensonga gyotuwa mmanyi ngumu lwaki okkiriza okulemererwa ng'ate kuno kuzanyira emizannyo gyegitusiko wazaalibwa lwera bw'oba ojjukira owe waffe oyo mulekenze njagala obe n'owuwo ow'omwoyo kiyamba kinene okujjukira ebyasooka engeri gye wajjamu nekikuyambako okwezimba n'owangula olukagga tulyekembere mu kompetitioni tulage ekyatusomesa lwera ndi kunoonya waliti n'okwagalana kutuula emitima kuva embigambo kyenneekakasanga era ekituwanguza eno y'engeri omwe tugenda okuyita okufuna abantu batunyumyengako nti bannagagga olufurendizi ne visioni zibi nga zibumbujja n'abazikulembera nti akezimbira eyo lwera kwetegezesa okubonaabonako mu ngeri etoba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mukyusa n'atabuli n'ebe ngombo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera ng'eki zennajjakola kuno si mukyalo kwezaalibwa ekyatusomesa lwera kwekunoonya waleti liziki kinoonya bwotuula ogijja luddawa oyo lwera kwetegezesa okubonaabonako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mukyusa n'atabuli n'ebe ngombo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera ng'eki zennajjakola kuno si mukyalo kwezaalibwa ekyatusomesa lwera kwekunoonya waleti liziki kinoonya bwotuula ogijja luddawa.